Bombo Club.
Kimamba on the beat.
Konde boy come number one. Ya dunia mingi. Leo nimegundua tofauti kati ya raha na furaha. Do you know that? Hii dunia ina mambo. Eti kumbe kuna tofauti kati ya raha na furaha. Kale garistance, baby sikuoni. Eti nikajona nisha mvuoni. Utadhani na enjoy. Pombe zimenichosha nivohoi, yeah. Dunia ina siri. So kila anekulara moyoni mwake anafurahi, yeah. Lord of mercy, nishagundua furaha yangu ni wewe. Kule nilipata raha ila nikagundua furaha yangu ni wewe. Kwa wengine nitajisumbua, furaha yangu ni wewe. Hata siku nikifa naomba unizike wewe. Amina wewe, wewe. Siri ya nini? Oh, acha nikwambie, moyo wangu natamba nao. Wasikutishie wengine wanaotaka wao. Ni lazima waishukie ikapo sio levo zao. Asubuhi tukigombana usiku ndo wapata nao, hey. Kale gariste, baby sikuoni. Eti nikajona nisha mvuoni. Utadhani na enjoy. Pombe zimenichosha nivohoi, yeah. Dunia ina siri. So kila unemona ba moyoni mwake na furaha, yeah. Lord of mercy, nishagundua furaha yangu ni wewe. Kule nilipata raha ila nikagundua furaha yangu ni wewe. Kwa wengine nitajisumbua, furaha yangu ni wewe. Hata siku nikifa naomba unizike wewe. Amina wewe. Come number one, but it's a eye. Conde music worldwide. Mamacita, te quiero tocar, mi amore.